Intro. Paco. Na mimi nimo. Kwenye hii. Hamnijui eh? Yeah, Paco atawaambia.
Mademu wamenzunguka haina neno. Leo nakula mishikaki bila meno. Take care mudumu atafunga counter. Pesa kama mvua wenzako ananita monster. Usiombe kutani na underage. Watoto wanavujua unaweza ukaonga range. Mina wengi na wengine wako pending. Mulize duli alidata kwa baby candy. Lete mishikaki, lete bapa na viroba. Weta sogeza peti, lete whiskey kwa manigia. Savana, jondoka, lete blanz na mavodka. Malti na dompo, henke na kesto. Lete bingwa nyama choma, weka chili so tomato. Nipe kavoda, nipe kari, nipe embas. Sipoteze muda, nipe kiri, niji express. Nipe shilole, nipe wema, niji toy stress.
Nani anakudai? Nani anakudai? Nani anakudai? Nani anakudai? Nani anakudai? Nani anakudai?
Hasi, ayo waiter, lete bombe. Lete gambe, hita madem, waje na wapambe. Leo ni party paka kuche. Unapenda tungi ya utakunyo paka uzime. Na hajipe mwenyewe, mashenyewe mafupi. Dado na nipapasa rafu javata chupi. Hakunda nae ni die, acha nizitumie. Sije nikafakeshe wakafaidi wengine.
Sura umount, talatibu tauwa bendi. Apendi mtu ninapenda poto. Sura ungao, nifanye niweke kambi. Wengine ni waone vishuni.
Ayo stop. Kwanza mpe baba DJ. Mwambie ingoma aweke replay. Ni stare, we party. Hey, paka kuche.
Nani anakudai?
Nobody.
Nani anakudai?
Nobody.
Nani anakudai?
Hakuna.
Nani anakudai?
We are free.
Nani anakudai?
Let's party.
Nani anakudai?
Yeah.